longer than me to bend over. With your head, I dig my gun, I'm not a man. Than me to bend over. With your head, I dig my gun, I'm not a man. That would be more. That would be mum, 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 mum. If you don't get your name, we'll get that child, go to whatever way.
Oh, deep, old Barolingo.
Better don't get your name, we'll get that kid, stress to a nigga, mum, mum. Don't get your name, we'll get that kid, watch me, oh, you got that mora.
What we want to kill you, would a same.
Atinegera wakodionge
Weba si siku mingi punguza we mama. Siku mingi punguza we mama. Meseji mingi punguza we mama. Steve Rapolo. Meseji mingi punguza we mama. Wapilismo. Lisema mwenyewe. Drama mingi sipendi mama wewe. Ya heshima wewe. Ya heshima mama. Weba sisi mingi punguza wewe. Meseji mingi punguza wewe. Meseji mingi punguza wewe. Oh mama. Wapi engineer Martin Nijesh. Apenyo simu ya nini
Barikiwa studio
Nilende ya ngandi uramoro magonyi kono gama Kawono tu simu ya nini weo Ikono sipinani uramoro maliki chani nisima Simu ya nini weo Tunikono yonyolani uramoro maliki chani nisima Simu ya nini weo Simu ya nini weo Usiku kucha simu ya nini Mchana kutwa simu ya nini Mchana kutwa simu ya nini Eti wanipenda story za jaba Eti wanimisi story za jaba Eti wanimisi story za jaba Achana nazo story za jaba Achana nazo story za jaba wewe Eti wanipenda story za jaba oh. Ogina yanga Eti wanimisi story za jaba eh. Muso na agenda peremende Eti wanipenda story za jaba Achana nazo story za jaba wewe Achana nazo story za jaba oh. Achana nazo story za jaba wewe Eti wanipenda story za jaba Eti wanimisi story za jaba Owen Musila Wapiki the Great Saxo Yeah.